Daniela, no nini, hauni party. Manzi sijapata manzi miaka katano, nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata alikuwa ananuka jasho mbaya, ikabidi nimemkepa.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Daniela, no nini, hauni party.
Manzi sijapata manzi miaka katano, nikiona manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata alikuwa ananuka jasho mbaya, ikabidi nimemkepa tu lakini sio ubaya. Nikaangukia fulani hapo na bonge la pua, vile Mungu atali yangu huyo manzi anashtua. Nikakatina sasa ile kitu niliamua, na kwa maana wewe jomba kile siku ndakufa. Na round this kupeleki mavioza atikula atisima
DJ Shore exactly what the doctor ordered.
Tutakuwa tunakula na kana tumeshikilia glasi za marula.
Nilikupa roho yangu ukanivunja, niliacha maisha yangu ukanitupa. Nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu, juu ya bekava zangu na ule rafiki wangu. Ebu ni cheki, ebu ni cheki cheki, mimi huni pati, mimi huni pati pati. Ebu ni cheki, ebu ni cheki cheki, mimi huni pati, mimi huni pati pati.
Mio siku tu nilingia tu hivi kwa nyumba, nikaenda straight kwa kitchen John kanza kula. Baada ya kula kwa bed mimi yo nikaruka, chafua bed sheet tunazirusha rusha, chafua na ipande ingine ananiuma uma. Sasa mimi ningetuache besti yako ndio alikuwa ndani ya bed na ulikuwa umeenda kukatika kani. Wewe unajua vile na kulike tu Daniela, na nikiona besti yako mimi ndamwambia kwenda. Sababu dunia nzima hakuna manzi napenda isipokuwa mtoto wangu tu Daniela. Yeah,
ebu ni cheki.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Sijui nianze kusema vipi, wacha tu niseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shiko na joto. Kwanza nikicheki yo kifua, nasikia karibu kujiua. Lips zako soft inasema, nyundo yangu lazima itasema. Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Hizo teki za kuzani kwa chu, unafanya biski ya tupembachu. Hiyo mwili ya kuikisonga kidogo, nyundo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge nayo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, natupa bureka mara sita. Sijui niseme,
hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi, na msumari ni moja itengia wapi. Tulia nipe msumeno ni gware vifiti, ikiwezekana nitengeneze hiyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi nipige randa. Na sandpaper ni kitu ya maana kusugua kitanda ya mtu mmoja. Statue unit ni nzito kusongeza, winaandalie tu juu ya meza. Atutepima na tape mesha, nifupishe, nirefushe, alafu nikate rangi rangi ile ya blue nipake. Lakini bado mpaka sena shindwa nipake pande gani. Usio na siwasi ni mteja wangu, temaliza leo leo. Ndio utachua kwa nini siku hizi naitwa nyundo wako meo.
Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Nashindwa jioni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka iseme jina zote unazo. Sijui nianze kusema vipi, wacha tu niseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shiko na joto. Kwanza nikicheki yo kifua, nasikia karibu kujiua. Lips zako soft zinasema, nyundo yangu lazima.
Nilikuwa nimepoa.
It doesn't get any better than this. DJ Schwarz.
Niliza vesta vipi, nami nilingoda, nikamwambia niko poa.
chores exactly what the doctor ordered.
Supply for you and I, yeah, go. mzuri sana Adiambo wajua kupepeza hizo siada Pia Jesus I never knew I met an angel Baby girl wange dongo dongo nega heri Donyi lepi njisadendi tomona weri
Sing along
Kama wanipenda basi nionyeshe
Nashindwa ni kwa nini kila siku tupigana
Kama unitaki basi niambie
Nitafanya nini ama dunia ni hame
Najua wanitaka mbona wajifanya
Mimi nakupenda anza leo mpaka mwisho
Wachana mambo zao wanaona wivu
Show me what your mama gave to you
Kwanze katika Biga nduru Sikitu kwetu Afrika Zima nchi zote lazima kelele tafika Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi Amengarango safi kidanja na mezitu adobe Kila siku na mwona tawaki tembea na maringo Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo
Kwa kila mkile tafungu wati zo vifungo DJ Swords
Kazi chankazi ya kufika uko Wazo nmeshindo kusema jina yangu no nini Sabu nmona mungina amengarali mini na nini Tiki blanche jimekanika nmekunyo changa Jio zile vitu nmona jana usiku juta shanga Jokali na kompita bidu tumeanza kuchanga Kona bilo ejo tanza kuchanga changa Cheki ule kaka Cheki ule kika kaka Ninge kuwa judge Miss Universe ingepo kawaita Manzi watu wa Nairobi wangeshinda bila shita Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Hamioni Nairobi tena nikienda kucheki movie Ya manzi mpoa javai ni ndani ya jacuzzi Ataka ni Julia Roberts Nataka Nairobi ya naugagana hiyo Roberts Msapele size ya kemeshisha kiplani Msoni mwaterere aneza kumalizi ya ganji Akuona kwa kichwa kia mikenchia za sasini Na kaka ida kwa fukwa ni kiza profiti ya msini Ustikwe manzi yote ule mjui Kamuteiko sana sana na wale huko kitui Lakini watu sema wanataki ya hiyo misijui Kwa redi kupele kwa mbio ama utawika Na nongea from experience liacha moja juzi Mlu ya kumunduyo manzi ya meshona bana Hizo mguza kecho amestunya sana Wacha ikaikani uyo mina wikapana Sa unongea uyo ndiyo mambo yote Nyumo kimcheki manze ambeba zote Nikismama na e tunatoshana Tukipoa down ni mrefu tena sana Na shindo nkipate zo mziko njaezana Tulize mzigo gani wajua cha kujifanya
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanzi katika
Machali leo haumelala
Mota kali towa pinye visi
Mota mabenye uga binti anajua kukata Ana bibi Nanuka tu kwenye shavu makuwa pana shingwa mepaka Ana bibi Sana bioteleza jo
Ana nipaupa
Ya nipeneza jo
Ana nipaupa
Paka vidole nazi lamba jo
Mtabaki umesema yo
Anani
Ana nipamba
Oh
Na yuko chia matai From the minis girl
Sex me at 220
Na ana best day kwenye tie jeans
Looking like an R&B
Diva Shuri mfli
Feel kujikata na wote wa uli
Na uku kumeshona na madem kibao
Hebo tazama venye uyo binti anajua kukata
Ana bibi
Manuka tu kwenye shavu makuwa pana shingwa mepaka
anabidi
sana vyoteleza jo
ananibounce
yani pendeza jo
ananibounce
paka vidole na zilamba jo
tabaki umesema yo
yo yo natazama kopo langu la saba tiki fresh juu chini sana kama saa Nakitoa kwenye klabu nipate binti kwa Afrika mlami au Arabu
Warabu
Nataka ani feel nimkatie nimpatie nisitoke nil si Tunikishafunga deal dem akileta nyefe nyefe I say nimechill
Hebu tazama venye uyo binti anajua kukata Ana bibi anuka tu kwenye shavu makwapa na shunga mpaka Ana bibi
sana vya teleza jo Ana mbaus ya nipendeza jo
Ana mbaka
kidole na zilamba jo Tabaki umusema yo
DJ Swords on 98.4 Capital FM.
How we do from Sunday to Sunday to wakilisha kila siku Kama tawako na towa mpango Bewa rhythm kamili shori ya mini sote wawili Na bali sindoto kina mama kina dada hadi hadi watoto kuna jojo La wala sipako skiza ngoma from agopa cha zarumba kipiako Rusha mikono hewani ma MCs chugeni ma bestia basi tuendeni tusakatike kikweli zile za chini kwa chini kwa sababu ni really skizeni kwa makini kikamili kila siku ya wiki
Everyone rock it, rock it
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Mr. DJ Zimata, sasa kila mtu ameshikwa na furaha. Get up, everybody, stand up, kila mtu, kila mtu. Dance floor, three chases super cut one a show. Pussy back in your shika mazi yako. Let's go, it's a party time. Nasty Thomas the Mustafa tuna wapa rhyme. Yeah, tuna wapa rhyme. Nasty Thomas the Mustafa tuna wapa rhyme. On y va, c'est
tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Je veux danser avec toi.
Adija uko wapi?
Niko hapa.
Adija uko wapi?
Niko hapa.
Nimekupa
kupata. Sema unachotaka, pata au kabo na rapasta. Kiuno kata, tele muka mama. Usiogope kiuno chako mama. Mama, mama, mama. Tuna tele muka, tele muka, tele muka, tele muka. Tuna tele muka, tele muka, tele muka, tele muka, tele muka. Tuna tele muka, tele muka, tele muka, tele muka. Tuna tele muka, tele muka, tele muka, tele muka, tele muka.
Je peux danser, chanter, whatever the meaning, but now I see don't wanna do things my way, so I got to say. Moi je peux danser, chanter, whatever the meaning, but now I see don't wanna do things my way, so I got to say.
Once again, Dusty Thomas. Thomas. Like I told you, you will hold and suffer. I'm your number one lover. It was Giza. We'll never play you. We'll never play me. Mambo BP. You watching DVD. Adija na kuita kila siku, baby. Nataka uwe namba moja kwangu, lady. Mwana wani drive kila siku, crazy, 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 z. Adija na kuita kila siku, baby. Nataka uwe namba moja kwangu, lady. Mwana wani drive kila siku, crazy, 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 z. Na telemuka, telemuka, telemuka. Telemuka, tuna telemuka, 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 tuna telemuka, 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 tuna telemuka, 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 telemuka.
Hey DJ, make a rumba, to make a muka tika paka chen,
paka chen.
Na niwa sen,
hey,
who's this like you, unapale. Basi kwenye list minajua
uh-huh.
Remy 2118
yeah.
EOZ, Benny Blaze, oh. Mavoe, Dala B Baka piko sopo like kutoka NBI West South CLA to the Babylon side yo. Swalebro harakisha na hiyo club leo kweli tutapa teki nyama. Mwenye kubaki home akilala shauri yake eskaloka.
Hey DJ,
weka ngoma Jamaica, muka tika paka chen.
Paka chen.
And he was saying,
hey,
who's this like you? Unapale, mamanzi, ulala,
ulala.
Niko wapi, lapsiki, liza,
hey.
Na cheki tu mafiga, mademu wengi natamani kuwashika. Vipi sister, mbona kujiringa, flow wiko empty, hebu wanza kumbagika. Pale kwa pool, tunawashika,
hey,
sasa boss. Kinyoaji, Mr. DJ, weka weka hewa he. Ni made, muta mtacheza he. Wacha mchezo, muta mtacheza he. Ni made, muta mtacheza he. Sasa tuende,
Hey DJ, weka ngoma Jamaica, muka tika paka chen.
Paka chen.
And he was saying,
hey,
who's this like me? Unapale, mama
ukisheki, akia mungu nilinoki. Nika kupa the approach of hi baby, you're so beauty, I wanna talk to you. Ulinipa macho ya mapenzi, roho yangu ukaishika kishenzi. Navyoongea, nimeishi nawe miezi. Lakini, sister BP, bona unipi.
DJ Swords on 98.4, Capital FM.
Niku, 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 niku shike kidogo, niku,
Nataka kukushika mbo.
DJ Shores, exactly what the doctor ordered. Exactly what the doctor ordered.